wakubuzika uyofunda lethekwini njengoba usuhamba thina wekamakuma lesintaba uyofunda lele khoni njengoba usuhamba thina wekamakuma lesintaba uyofunda le mazweni lalela uzunkumule maitali njengoba uyofunda le wangqondo phansi ungalibali imongi khumbule sithandwa sami uzunkumule maitali njengoba uyofunda le wangqondo phansi ungalibali imongi khumbule sithandwa sami Oh, no.